kwagaza wansaba omukwano nze nengukuwa katokera bawala isa kuzoleya natuka nendowoozo obankukaka bye wankola yalimbageeta nyuma nafuna emikisa ntokobo wandeka ex wagenda nenfuna eyampasa nze nakuwona nali natomera bwe wagenda nafuna njagala wanyamba nali nakutomera bwe wagenda nenfuna bimala nakuona nali natomera bwe wagenda nafuna njagala wanyamba nali nakutomera bwe wagenda nenfuna bimala oh my god yangambye byampeta sibyakiya yeneda yesu akola mulavu empya ono mukampasa ali most welcome ayaka so lovely mubekika bamwagala okusinga positiveka Zena kuona nali natomera bwe wagenda nafuna njagala wanyamba nali nakutomera bwe wagenda nenfuna bimala Zena kuona nali natomera bwe wagenda nafuna njagala wanyamba nali nakutomera bwe wagenda nenfuna bimala
Rampa pa 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 njagala kumanya kiki njagaza wansaba omukwano nze nengukuwa natokera bawala itakuzolea
Sibyakiya yeneda Yesu akola mulavu empya Ono mukampasa ali most welcome ayaka so lovely mubekika bamwagala okusinga positive ka